nikupe nini leo? Nieleze ipi leo? Utakula wapi leo? I won't say papa. You love me, make me crazy. The way you touch my body, everything is okay. Mfano kini tazama
sama,
kama ndege tunao
fanana.
Tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niti
mama.
Nilisha umizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love was sweet ukiwa kwa bedi, na kini itanatika baby. Ni kama njiwa wanaandana, minawe siyafutwa fatana. Hivi dhambi kwa ni kupendana, sambona mina kupenda sana. Mfano kini tazama
sama,
kama ndege tunao
fanana.
Tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niti
mama.
Nilisha umizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love is sweet ukiwa kwa bedi, lakini itanaitika baby.
Come on.